Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuba dukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Tariki 3 z'uku kwezi kwa gatanu hirya no hino ku isi hizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uwo munsi ukaba warahuriranye n'isohoka rya raporo ngarukamwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters Without Borders. Iyo raporo ibigaragaza uko ubwisanzure bw'itangazamakuru buhagaze hirya no hino ku isi. Raporo y'uyu mwaka y'umuryango Reporters Without Borders wise itangazamakuru ku gitutu, bavuze ko itangazamakuru ririmo igitutu cya politike, irerekana ko itangazamakuru kandi ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda aribo bategetsi mu bya politiki. Ibyo uyu muryango bigaragaza wifashishije igipimo cya politike, uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyumaho amanota 76%. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngarukamwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko, raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreweho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55%. Ku rwego rw'akarere, iyi raporo yerekana ko u Rwanda ari rwo ruza ku isonga mu bihugu bisa nk'aho bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru. Mu bipimo byose hamwe birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, 2 muri byo nibyo u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%, ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyuma ho imyanya 13 ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya Reporters Without Borders yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko mumbabarire nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri Jenoside mu mwaka w'1994 yakorewe Abatutsi, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ibitangazamakuru mu Rwanda rihagaze, natumiye abanyamakuru b'Abanyarwanda b'inzobere bamaze igihe bakora uyu mwuga. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru akaba n'umusesenguzi Gonzaga Umuganwa. Uyu yanabaye mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARJ igihe kinini. Ikaze mu kiganiro muri Sanga bwana Muganwa.
Murakoze cyane, mwiriwe neza, turabashoje.
Urakoze cyane nawe kutubonera umwanya. Turi kumwe kandi na Oswald Mutuyeyezu, ni umunyamakuru wa radio na televiziyo DIS mu Rwanda. Bwana Mutuyeyezu, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Mwakoze chane dirwe mpamvu genzi wanjye Gonzaga niko kuri iki kiganiro.
Urakoze nawe kuba utuboneye uyu mwanya kugira ngo tuganire. Iyi raporo y'umuryango Reporters Without Borders ndibaza ko muri abanyamakuru namwe mwayisomeye mwabonye ibiyikubiyemo mbere na mbere Gonzaga, ukimara kuyisoma niki cyakuje ku mutima cyangwa se wayakiriye?
Na yaratunguranye ukuntu kubera ko gusubira inyuma imyanya 13 nabo twari twabiteze n'ahantu hose reba amanota agenda agaragara agabanuka, yaradutunguye kubera ko nta kintu cyayundushe. Urebye uko itangazamakuru ryaremeza umwaka ushize uyu mwaka n'imyaka mbere, biracyari nta kitangaza cyabayemo. Ahubwo itangazamakuru hari mu buryo bavuga ko urimo gutera imbere, cyane cyane yuko habayeho kwaguka kwa internet. Hari itangazamakuru byinshi cyane irimo kuvuka akoresheje imiyoboro y'ikoranabuhanga. So byaradutuye hari ukuntu byadutunguye, ntabwo twashakaga ko n'ubundi kubera ko hari hashize imyaka itari mike u Rwanda rukomeza gutera imbere kuri iyo hafi buri mwaka rutera imbere imyanya nk'itatu nyine. Nabo twacaga ko rutera imbere ariko nabo twari tuzi ko rusubira inyuma.
Hari bimwe mu byo Reporters Without Borders yagiye igarukaho mu buryo burambuye, turaza kubigarukaho hanyuma turebe niba ari byo bishobora kuba byarabaye intandaro y'u Rwanda gusubira inyuma. Ariko Bwana Mutuye Yezu, mugenzi wawe Gonzaga aragira ati yaratunguwe kuko ntabona ibintu bidasanzwe byabaye umwaka ushize, ugiranije n'izindi raporo zagiye zikorwa. Wowe wabyakiriye ute?
Naratunguwe kuko kunyikije
Oswaldi, telefone yawe sinzi ukuntu, reka twongere tuguhamagara ariko ntabwo turimo kukumva neza. Bwana Muganwa, wari uvuze ko utatunguwe, ariko nanone ukavuga ko nako watunguwe.
wavuze ko
watunguwe. Ariko nanone wowe nk'umuntu w'umusesenguzi umaze igihe kinini mu itangazamakuru, wakoranye n'imiryango itandukanye y'itangazamakuru mu Rwanda, ugerageje kuduha ishusho y'uko itangazamakuru rihagaze muri iki gihe, wowe ubona rihagaze gute?
Itangazamakuru hari ngo muri raporo iyo yavuga byo twemera, kubera ko mu bantu babaza buzuza iyo fiche yabo ndimo kumara igihe kirekire, cyane cyane bijyanye n'ubukungu, imibereho ibitangazamakuru byinshi ntabwo byunguka, kandi ntabwo hashyizweho gahunda zifatika zatuma itangazamakuru rikora amafaranga. Bimwe bifitanye isano n'imiterere y'ubukungu bw'igihugu, kubera ko abamamaza baracyari bakeya, leta ntabwo cyabamaza nka kera, so kwinjiza biragoye. Ariko ntabwo barivamo, twese turirimo ni ukuvuga nibura barikora birabatunze, kugira wavuga yuko kijyanye n'uko igihugu gihagaze. Kandi ikindi biroroshye cyane kugira ngo umuntu ashinge igitangazamakuru ubu ngubu, nta nubwo ari ibintu byinshi bisabwa. Kera byabaga binahenze, ariko kubera hari imbuga nkoranyambaga no gushyira ama website n'ibindi bitahenze pe, ntacyo abantu benshi baritabira ko itangazamakuru. Ariko nabyo bizana imbogamizi zitandukanye, cyane cyane yuko kumenya ubundi umunyamakuru abarinde cyangwa utanga ibitekerezo yisanzwe nk'umuturage usanzwe. Ubu ngubu ni ikibazo gihari kiri mu Rwanda, kiri no ku isi hose. Naho haziramo ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu niba afunguye sheni ya YouTube akivuga ibyo ashaka, bimwe byishe amategeko, igihe abibaje n'inzego baba babaza umunyamakuru cyangwa babaza umuturage usanzwe, ikibazo kirimo kugaragara. Itangazamakuru wavuga yita Legacy Media nari ryahuye n'ibibazo, no muri raporo bavuga yuko nta kinyamakuru gihari mu Rwanda. Nubwo nemeranya impamvu bashobora kuba batanga ni ukubera ko mu Rwanda haje tekinoloji, abantu benshi cyane bari kuri internet, ibinyamakuru by'impapuro byavuyeho, ariko navuga yuko abatanga makuru bazimiye ahubwo babimuye bimuye uburyo bwo gutanga makuru baje cyane cyane muri Martin Media so nani mpamvu yo kurira ngo ngitanga ipapuro byandise ibinyamakuru bitashyiro isi yaragiye yarahinduye akenshi itangazamakuru ni Martin Media abantu barigiro bakoresheje telefone kuruta ibindi byose nubwo radio igikomeye cyane urumva cyane mu gihugu cyose niyo itangazamakuru ya mbere kandi n'ubu ngo n'abanyarwanda barimo kumva ije rya America so navuga yuko harimo imbogamizi ariko ejo ni heza ahitwa zindi zikomeye cyane
reka tubanze uretse gato icyo turaza kukigaruka ariko reka tubanze twumve Oswald Mutuyezu mukanya twari tugize akabazo ka technique ntitwamwumva neza Oswald Muganwa yaravuze ko asa nkaho yatunguwe n'iyi raporo kuko abona nta kintu kidasanzwe mu bijyanye n'itangazamakuru n'ibishya mu itangazamakuru niba se harabayeho kuri niga cyangwa se kutari niga kuri wowe ukibona iyi raporo wowe wayakiriye ute
ya ni muranyumva
ndakumva neza ubu ngubu
okay murakoze nanjye naratunguwe nari ntangiye nkubwira ko ikira cyegeranyo kijya gusohoka twakirariye twariraye kwibaba ngo turebe amatsiko bari menshi ngiye kubona mbona urwanda rwasubiye inyuma mu myanya 13 ndatungurwa cyane amanota yavuyeho hafi arindwi nabyo birantungura kuko nkuko gonza bivuze nta kintu kiremereye kidasanzwe cyabaye muri uyu mwaka kidasanzwe kiba mu gihugu naratekereje se gufungwa k'umunyamakuru Jean Paul Mundi neza ubundi wakoreraga cyane kuri YouTube nibyo bidushyize hasi nsoma mu buryo burambuye nsanga n'ahantu babivuzeho noneho mbonamo ibintu by'inyungo byo kumviriza amatelefone y'abanyamakuru ndavuga se ibi nibyo bishyize u Rwanda hasi ku manota angana gutya iby'imyanya wenda byo uwo muntu ntabwo yabitinda biterwa n'uko ibindi bihugu byakoze uko byafunguye ariko iyo manota hafi aringo avuyeho ni ikintu kinini cyane ukurikije uko buri mwaka umwaka ku wundi u Rwanda rwagendaga rujya ku myanya myiza nibuka muri za 2010 u Rwanda ruba mu bihugu icumi bya mbere ku isi ngo binigo bwisanzwe bw'itangazamakuru rwabaga mu ibara ry'umukara aho rwari rugeze rero ku mwanya w'ijana na 31 rwari mu mwaka ushize nta muntu watekereza ko rwahita rusubira inyuma rukajya ku mwanya w'ijana na 44 byarantunguye rwose
hanyuma uyu mugabo witwa Sadibu Marong uyobora umuryango RSF akarere ka Afrika avugana n'ijwi rya Amerika we yavuze ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bukomeje kujya habi haba ku rwego rw'amategeko ku rwego rwa societe yewe no ku rwego rw'umutekano w'abanyamakuru izo ngingo uko areshatu wagira icyo uzivugaho bwana Mutuyezu
yego duhere ku rwego rw'amategeko nta tegeko ryavuguruwe mu hagatanga impamvu avuga ko bigenda bisubira inyuma simbiza ahubwo ikintu gihari kinashimishije ni politiki y'itangazamakuru irimo kuvugururwa gonzaga mugano araza kubivugaho wenda kuko abiri hafi cyane kundusha kandi ni politiki dutangamo ibitekerezo dutekereza ko umunsi yatangiye gushyirwa mu bikorwa bizaba ari ibintu byiza ku bijyanye n'umutekano umunyamakuru ni umuturage nk'abandi ndetekereza hari ko bari kutekereza ku munyamakuru wishwe n'impanuka witwa John Williams ako ntekereza ko bari bamuvuze muri raporo yaherukaga si ndatekereza ariko n'umuturage nk'uko n'abandi bahura n'impanuka usibye ko nabonye reporters without borders ivuga yuko urubanza rwabaye umushoferi agacibwa amande ku bwabo bidahagije basabaga ngo iperereza ryigenga iryo ntiryakozwe naho umutekano w'abanyamakuru kuri ubu ngubu ntekereza ko nta kintu kidasanzwe nta kubangamirwa kudasanzwe ugereranyije n'imyaka yatambutse ku bijyanye n'imibereho byo iriya indicator ntago njya mbasha kuyumva cyane ni ibintu biri social ntaba nkubeshye nshatse kubivugaho cyakora iyo bavuga wenda ku bijyanye n'ubukungu ariko nabwo umuntu yabereka yuko abanyamakuru kuri muri iyi minsi nibo bafite ahantu bavana amafaranga ku ruhande ku mbuga nkoranyambaga abakoresha Twitter ukuntu bishyurwa abakoresha YouTube hari ukuntu Google ibaha amadolari so ari bigenda bihinduka ku buryo utavuga ntabwo nsobanukirwa neza impamvu reporters without borders yabigenje kuri
hanyuma Gonzague Muganwa ibindi bagarukaho basa nkaho bashyira umukuru w'igihugu mu majwi bakavuga ko mu rwego rwo gusobanura impamvu u Rwanda runiga itangazamakuru ngo kenshi u Rwanda rwifashisha amateka rwanyuzemo mu kugerageza gukekekesha abanyamakuru. Ibyo ngibyo byo muri uyu mwaka ushize byarabaye
naha namwe ndizi byabaye akenshi bakunda kuvuga amategeko ajyanye no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kuyifobya n'andi afitanye isano nayo, ariko naho hari umwihariko ku banyamakuru cyangwa abandi banyarwanda abo ari bo bose, ngira ngo iyo amateka ya jenoside bibi yamaze kujya ku murongo nta muntu ucinabyinjiramo cyane. Nuko nigeze kuganira n'abakoreye raporo ariko uyu cyane cyane uyu wayoboraga RSF muri kuri urwo rwa Afrika witaga Arnaud Foje. Tuvuga se ko buri mwaka musohora ikintu kimaze imyaka 20 nawe umwumva ko hari ibintu byarahindutse kubera ko hari ibintu byinshi bishasha. Nibyo nuza Oswaldi yavugaga bijyanye n'amategeko, nta tegeko na rimwe rireba itangazamakuru cyangwa ryabangamira itangazamakuru ryatowe mu myaka 5 cyangwa 6 ishize, haracyari amategeko ya kera. Hari aho nyango biterwa n'abasubiza abo babaza uko basubiza, kubera ko urugero aho bavuga yuko ngo abanyamakuru bategeko kujya mu ngando nyabo n'itorero ni mu bantu bateguye itorero ry'abanyamakuru igihe nakoraga mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru. Ndabwize ukuri nta muntu n'umwe wigeze ujyanwa ku gahato mu banyamakuru 2000 bari mu Rwanda icyo gihe. Urutonde rwari dufite hagiye abanyamakuru 350, ni ukuvuga hari abandi barenga 1600 batagiyeyo kandi nta kibazo cyabaye, n'abakorera leta hari abenshi bavuze ko batazajyayo nta kibazo cyabaye baguye mu kazi, ariko ngira ngo ubwo wabo
aha ngaha naho bavuga ko benshi mu banyamakuru bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi.
Abanyamakuru benshi nabo bari mu ishyaka riri ku butegetsi kandi bo bitabira ibikorwa byabo keretse bagiye gukora inkuru. Harimo abari mu ishyaka birumvikana, ariko n'andi mashyaka ndabaza abanyamakuru bari muri Green Party no muri PSD n'abari mu ishyaka rya itaremerwa rya Victor Ingabire bazi so nta gitangazo cy'uko umunyamakuru yaba nawe n'umuturage n'abaratora, ariko naha namwezi bahatira umunyamakuru kujya kwiga ayo masomo yo gukunda igihugu. Nakubwiye yuko nari mu bantu bateguye itorero ry'abanyamakuru, nari n'umutoza mu yandi matorero, nta muntu umwe baje yo kubushake, nta n'umukoresha wigeze avuga ati mukozi jyayo hoya. Akenshi aho cyo twajyaga yo kugira ngo tunamenye ubundi zigahunda habamo iki habamo iki, kubera ko utaragiyeyo nta wazo kasesengura ukavuga ati harimo ikintu kidasanzwe cyangwa harimo ikintu gituma abandi banyarwanda bajyayo cyane cyane nk'abanyeshuri n'urubyiruko niba babigisha ibintu bidasanzwe nacyo twasanzeyo. Njye sinyeka yuko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane mu bwisanzwe bw'itangazamakuru.
Bagakomeza kuri iyo ngingo mbere yuko tugaruka kuri Mutuyezu, baranavuga ko abataremeye ngira ngo ni ukuba abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi. Uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi.
Hari urugero batanga imyaka yose maze mu itangazamakuru naho nigeze numva iyo kesi imeze gutyo, kandi tuganira abanyamakuru benshi cyane ni ahantu hamwe, kubera ko ubundi se bakeneye abijyana mu ishyaka ku bushake barahaje. Njye ndakeka kubera ko nanjye sinavuga ko ndi umunyamuryango, kandi abantu bose dukora itangazamakuru.
Urakoze cyane Muganwa. Bwana Mutuye Yezu, ukorera kimwe mu gitangazamakuru umuntu yavuga ko kigenga cyangwa se gikorera cyabikorera ku giti cyabo. Uyu muryango uvuga ko mu Rwanda televiziyo ifitwe na leta cyangwa se ikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi, ngo naho menshi mu maradiyo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo. Ukora mu gitangazamakuru kigenga aho mu Rwanda cyangwa se cyabikorera, uremeranya n'ibi bivugwa na Reporters Without Borders?
Edirwema ndabivugaho ariko nyemerera nanjye nkomoze kuri rawabajije gonza birebana n'itorero. Niba unyemereye.
Nta kibazo mu magambo.
Yewe yego. Hari za 2016 itorero icyiciro cya mbere ntacyo nagiyemo. Kandi nanavugiye kuri mikoro mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru, ni ikiganiro gitegurwa na n'ihuriro ryacu abanyamakuru bo mu Rwanda, Gonzaga yigeze kuberaho umunyamabanga nshingwabikorwa ryitwa ARG, Association Rwandaise des Journalistes. Muri icyo kiganiro harimo uwayoboraga itorero ry'igihugu yitwa Boniface Rucagu, twagihuriyemo n'umuntu wari uvuye mu itorero, hanyuma ngiye mbabwira ku mugaragaro ko ntazigera ndijyamo. Na kibazo nigeze ngira cyakora Rucagu nk'umuntu w'umusaza yarahandebye aravuga ati umva kubwira ruswa uzarijyamo nkurikije uko ndi kubona uzarijyamo. Ashobora kuba yarasomye umutwe wanjye ko nzagira amatsiko nkajyayo. Iryakurikiyeho koko narigiyemo numva mbikunze mfite n'amatsiko, nta muntu wanshyizeho igitutu. Hari n'undi munyamakuru yitwa Solange none nawe yari yararahiye ati naryo nzajyamo. Icyiciro cya gatatu yakigiyemo, nta muntu wadushyizeho igitutu ngo tujye mu itorero. Ku birebana wenda ni umutwe wa politiki uri ku butegetsi, ibyo Gonzaga gusubije numva bihagije. Noneho nkajya kuri icyo ngicyo wavugaga, mu by'ukuri ushobora gusanga igitangazamakuru kirigenga, ni televiziyo ni yabikorera, ni radiyo ni yabikorera. Noneho wareba amateka ugasanga uwagishinzwe wenda koko afite aho ahurira n'umuryango n'umutwe wa politiki uri ku butegetsi, ariko ibyo ntaho bihurira. Dufashe urugero nk'icyacu Radio TV 10, ntaho bosi ndabona aza no kuganiriza abanyamakuru. Nta ndumva yavuze ati dore uyu munsi mwavuze ibi n'ibi bibangamye. Oya, arareka abanyamakuru bakigenzura bakisanzura rwose niko bimeze. Ariko ntibikuraho ko dufata urugero nk'amateleviziyo yakomeye nk'atatu cyangwa ane nzi bayashinze koko ari abarwanashyaka bafatika b'umutwe wa politiki uri ku butegetsi, ariko urebye uko abanyamakuru babo bakora ibyo bintu nta nubwo baba babitekereza ngo bosi ngo aba mu mutwe ngo uyu n'uyu n'uyu. Oya, ntaho bihurira pe. Ngira ngo twigeze gukora ikiganiro Edirwema urabyibuka maze naragikoranye na Thomas Kamirindi, ni njye njyanye n'uwo umutumirwa cyavuga ngo umunyamakuru wisanzura mu gihugu bavuga yuko itangazamakuru rinize. Iyo ngingo twarayivuze. Nuvuga ngo akenshi n'abantu batisanzura nibo bwabo baba babyihitiyemo bya bintu bita self censorship. Wenda n'ayo mateka bavuga bitirira umukuru w'igihugu n'amateka ya sosiyete yose, ntabwo ari umukuru w'igihugu na sosiyete yacu ubwayo ijya kuvuga, umuturage usanzwe yajya kuvuga arabanza agakaragura ururimi inshuro zirindwi kubera ayo mateka nyine Jenoside yakora Abatutsi n'ayabanjirije gutyo gutyo. Naho ubundi bariya bakora raporo umwanya baduha ushobora gusanga wenda ari nawo, ariko ibintu bashyiramo basobanura usanga bitari scientific. Sinzi impamvu.
Urakoze cyane Mutuyezu na Gonzaga Muganwa, imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7, muri kumwe nanjye Edirwema, aho turimo kuganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru cyane cyane twibanda ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone turi buhe akanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu cyangwa se ibitekerezo batanga, nabo turabahe umwanya. Reka mpere kuri Ngenze Ndore wiriwe neza.
Amakuru.
Nimeza uri hehe?
Ni mu Rwanda mu majyaruguru mu rwego rwo gusaba mu karere ka Gicumbi.
Yego, ikibazo cyawe.
Ndabona n'ambe bashinzwe abatumirwa kari nka shima nk'itangazamakuru kuba mwabuhaye umwanya nka n'abashima kuba mwaduha mwacu kagihare mu kiganiro. Ibyo kubashimira rwose.
Murakoze.
Kuko inanga cyangwa ikibazo cy'itangazamakuru ni ikibazo cyawe, kuko itangazamakuru ni ikiro gihuza abayoborwa n'abayobora, abayobora n'abayoborwa, kuko buri wese niho hanyurwa hamenyekanishwa ibikorwa bya leta cyangwa se ibikorwa by'umuntu ku giti cye, amasangano noneho abaturage bakaza bakabizirikiramo uko itangazamakuru ryigisha. Ese nk'abaza urabona yuko icyo byegeranyo biri gusohoka bigaragaza ko mu Rwanda itangazamakuru ridahabwa ubwisanzure, kuko twebwe bitandukanye n'ibyo tubona. Ese babikora gute cyangwa se ibyo itoza cyangwa se igeza bikorwa gute kugira ngo abavuga ko aba mu Rwanda twisanzuye itangazamakuru kandi twebwe nta kibazo tubona twisanzuye bikorwa gute, batubwire uko bikorwa kugira ngo natwe tubimenye kuko ibyo bavuga bitandukanye ibyo tubona rwose.
Urakoze cyane mu kanya abatumirwa bacu baragerageza baguha igisubizo. Reka dufate na Muhozi wiriwe neza. Muhozi uranyumva? Muhozi uranyumva? Muhozi ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Ariko Gonzaga uyu ngenze ndore aragira ati kuri bo ibibagaragarira ku maso barabona ko itangazamakuru nta kibazo rifite. Akibaza uburyo abakora ubu busesenguzi n'izi raporo babikora. Hanyuma nanone ariko ngarutse kuri biriya RSF ivuga, iragira ati amaradiyo mu Rwanda ngo kenshi ngo yibanda mu biganiro bya siporo, umuziki, mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo. Sosiyete y'Abanyarwanda wenda ishobora kuba ari ibi imenyereye ikumva ko nta kibazo kiri mu Rwanda, ariko abandi bakaba basanga hari ibindi itangazamakuru ryo mu Rwanda ryakabaye rikora ariko ntiribikore kubera ubwoba. Wabihuza gute?
Ku kibazo cya mbere uko bakora raporo, nigeze kuvuga yuko ndi mu bantu Reporter Sans Frontiere ibaza, ubundi bohereza questionnaire iriho ibibazo byinshi ngo birenga 200 umuntu akabisubiza, ariko ndegeze ko bohereza abantu benshi batandukanye yaba mu Rwanda cyangwa n'abari hanze y'igihugu, ubundi byakabaye ariho bakabaye bakura amanota. Ariko ikindi kijyanye n'ubusobanuro batanga, ndakeka ko ari umuntu wicara ahantu bitewe n'uko atekereza cyangwa ubusesenguzi yakoze akandika raporo, ariko ntabwo ari icyegeranyo cyonyine gikora. No mu Rwanda hari urwego rw'igihugu rw'umuyoborere narwo rukora icyegeranyo buri myaka 2 kireba uko itangazamakuru hagaze, urebye amanota bari ahuje na n'uwo wabaje ngenze ndore ubyatekereza yuko abona nta kibazo gihari. Nubwo hari tutuzi ko hakirimo ibibazo, ariko nabyo birimo gushakirwa umuti. Ushyanye nuko amaradiyo yibanda kuri siporo na muzika, hari impamvu zitandukanye. Ikibazo cy'ubwoba cyo kirahari, nawabishidikanyaho ubwoba baracyahari.
Ubwo bwoba bafite ninde ubatera?
Nibyo Oswaldi yavuze by'amateka y'igihugu kwisanzura cyane mu Rwanda bimaze nuko bimeze abanyamakuru nabo baturuka muri sosiyete. Kubera ko hari amakuru amwe n'amwe itangazamakuru ryose mu Rwanda adakoraho. Urugero amakuru ajyanye n'umukuru w'igihugu, inzego z'umutekano, n'izindi n'abantu bafite ububasha mu bijyanye n'ubukungu, akenshi amakuru yose abakorwaho ni abajyanye na no kubavuga neza ibyo kunenga. Urasa naho ntabwo bibujijwe, ariko abanyamakuru twese hafi usanga nta muntu ubivugaho. Urundi rugero naguha, muri 2018 hari igitabo cy'amategeko ahana yo code penal yari mu nteko, haje n'icyo cy'uko hari aho babuzaga gushushanya yita katunzi gushushanya abayobozi. Nibi icyo gihe umukuru w'igihugu yasohoye itangazo avuga yuko uwe nta kibazo afite nibashaka bamushushanye. Ariko kuva icyo gihe kugera uyu munsi, nubwo niyo ngingo yahise kurwa mu itegeko ihana gushushanya abayobozi, nta muntu umwe urabitinyuka. Ukibaza se ikibazo ni iki? Kandi abantu baragiyemerewe, ndakeka yuko mu Rwanda abazi gushushanya bahari. So ikibazo akenshi tubikunda kubyita self censorship kirahari. Ariko kubijyanye na no kuvuga ngo amaradiyo yibanda cyane kuri siporo, hariho na n'izindi mpamvu. Iya mbere ni biroroshe kugira ngo ubone abanyamakuru, cyangwa igihe utafite n'abakozi ushobora gushyiraho muzika umunsi wose ugakora amakuru cyangwa ibiganiro amasaha cyangwa atatu, urumva. Kandi anabamamaza cyane cyane amasosiyete y'itumanaho anafite amafaranga menshi akenshi yamamaza muri siporo, kubera ko irumvwa cyane n'abaturage barayikunda. ariko ikindi tutakwibagirwa nuko hari amabwiriza ya yarura itanga urwego rwa rugenzura ibintu by'iminara ariko ritanga ari license nabwo washinga radio cyangwa televiziyo ugashyiraho siporo gusa nabo byemewe ariko gutegeka niba ari amasaha runaka wakora ibiganiro byigisha abaturage ibindi bintu bitari siporo cyangwa imyidagaduro gusa so na radio nimwe wavuga yuko ikora hari zashyize nyirizina kwita kuri siporo ariko nazo zategesha kugira ngo zikore ibindi biganiro birakorwa ikindi
yego usoza
kinagoye amaradiyo kinagoye amaradiyo kubera ko ari itangaza n'uburyo yumva cyane ni n'abatumirwa oswadi yabivuze abanyarwanda benshi ntabwo bakunda kuvuga n'igihe utumira umuntu kuza kuvuga ibyo wakoze neza ariko akanga kuza so ugasanga abanyamakuru bakamara amasaha menshi cyane barimo kuganira hagati yabo abakabaye baza gutanga ibiganiro batabonetse ni ibintu bijyanye cyane muri rusange muri sosiyete ariko sinavuga yuko hari umuntu n'umwe ukumira itangazamakuru twatigeze kuvuga ku kiganiro urubuga rw'itangazamakuru mu mpamvu nimwe ishyirahamwe ry'abanyamakuru ryarigishijeho hariho kugira ngo izo deba ibindi bitangazamakuru byumva bitakora reka bikorerwe mu ishyirahamwe kandi gikora ko gica ku maradiyo arenga 13 urumva byo tatse ahantu henshi kandi dukunze kubona abaturirwa hakaba debate zikomeye cyane.
Urakoze cyane mukanya ndaza gusaba mutuye Yesu nawe agire icyo abivugaho cyane cyane nk'umuntu ukora kuri radio na televiziyo impamvu bavuga ko ayo maradio yibanda cyane kuri siporo n'umuziki aho gukora inkuru zicukumbuye n'ibindi ariko reka mfate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika vuba vuba hanyuma dukomeze ikiganiro. Muhozi wirwe neza uri hehe ego ikibazo cyawe
cyane cyane
yego
kuvuga ngo jewe ukuntu bimeze
ijyanye
n'itangazamakuru
ongera usubiremo ntago ndimo kukumva neza
imana kubwira
yego
ibyo batubwira n'itangazamakuru ubwo ntabwo ari cyo itangazamakuru mu Rwanda
ntabwo ari ryo tangazamakuru mufite mu Rwanda dufite ikibazo cyo kukumva ariko mu buhanga bw'ibyuma wenda bagerageze bagufatishe neza reka hagati aho reka mfate akinde akiteretse Jean wiriwe neza
yego mwiriwe
uri hehe
Gisagara mu majyepfo
ikibazo cyawe
bo njye icyo nshaka kubaza abo batumirwa ko nabonye kuri raporo ko hari raporo nyine ivuga ko u Rwanda ngo rwaba ruri mu bihugu 40 ku isi ngo byaba binega itangazamakuru bo nyine nk'abasesenguzi baba babizi neza barumva iyo raporo koko ariyo ku buryo wenda nk'umunyarwanda ashobora kuyemera cyangwa se nabo babona ko byabaye guharabika igihugu
urakoze cyane ibyo bibazo bari bagerageje kubisubiza bavuga ko nabo batunguwe n'iyo raporo ariko nukomeza gukurikira ijwi rya Amerika uraza gukomeza wumva ibitekerezo byabo kuri ibyo bibazo wibajije urakoze cyane
yego namwe murakoze
ngaruke ku batumirwa mutuye Yesu mukanya Gonzaga yavugaga kuri ibi bivugwa ko amaradiyo menshi yibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo ukora mu maradiyo na televiziyo nibyo ukoramo buri munsi iki kibazo nawe usanga gihari Gonzaga nanone yavuze ko nubwo nta muntu kubuza gukora icyo ushaka ariko kenshi na kenshi usanga hari icyo mu banyamakuru bituma bamwe hari ingingo zimwe na zimwe batinya gukoraho
ya nibyo turibwiriza abanyamakuru turibwiriza turubaha cyane nkuko n'ubundi abanyarwanda bubaha abayobozi hari abayobozi rwose ndakorwaho ushobora no kuvugaho sosiyete ubwayo ikakumerera nabi nibuka umunyamakuru Fidel Gakire za 2011 cyangwa na kabiri Gonzaga aranyuta yandika ku mukuru w'igihugu alo
Gonzaga
wa Gonza.
Komeza ntacyo komeza.
Okay. Yee. Ya mwanditseho amuvuga ibintu birebana n'ubuzima bwo mu mutwe. Abaturage ubwabo nibo bari bamumereye nabi Fidel Gakire yatabawe n'imbabazi umukuru w'igihugu yamuhaye. Kuko abaturage ubwabo bari barakaye pe basizoye. So ubwo rero ibi birebana n'abanyabubasha nanone abanyamafaranga bo hejuru. Uri umunyamakuru udatifite icyizere ntabwo ushobora gutinyuka kubakoraho inkuru. Noneho tukagira ikibazo cy'uko amikoro ari make muri itangazamakuru, ababaye b'abanyamakuru bakuru bifite icyizere usanga bagenda babivamo. Ikindi kandi cya gatatu, itangazamakuru tuvuga ko ari iry'abikorera nyine ni iry'abikorera, privately owned media houses, bagamije ubucuruzi. Bagamije ubucuruzi, bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo inyungu zabo z'ubucuruzi zitagwa mu mazi. Noneho ku birebana n'umuziki na siporo, kuba ari byo byinshi, ibyo byo niko bimeze. Ariko kandi nanone urareba ese abanyamakuru bakora ibiganiro ku bukungu, ku buryo buri munsi yaba afite ikiganiro cy'amasaha abiri cyangwa isaha avuga ku bukungu, ni bandi? Urabashaka ukababura kuko abahanga baba baragiye gukora mu bijyanye n'itumanaho n'inozamubano. Ubwo ni ukuvuga muri communication no muri public relations. Itangazamakuru araritaye. Sinzi niba mukirimo kunyumva.
Ndakumva, ariko ikibazo mfite aho ngaho kuri iyo ngingo ukomojeho yo kuvuga ko abanyamakuru bifitiye icyizere baragenda bakendera, bituma habaho ubwoba mu barimo gukora itangazamakuru ry'uko hari ingingo zimwe na zimwe batinyuka gukoraho. Tuvuge waruvuze, warutanze urugero rw'abayobozi bakuru b'igihugu, warutanze urugero rw'abanyemari bakomeye, kubera ubwoba bafite ko bishobora kubagiraho ingaruka. Ariko nanone icyo gihe mwebwe nk'itangazamakuru ntabwo mwaba murimo gukora akazi kanyu mu gihe mudashobora gukora kuri izo nkuru, nubwo kenshi hari uwo muntu ukomeye hari igihe ashobora gukora amakosa. Ayo makosa sosiyete ikwiye kuyamenya, ariko mukagira ubwoba bwo kubitangaza icyo gihe.
Unse Edi Rwema, ntabwo ari ubwoba. Si ubwoba, ntabwo n'uyo bwabamo, ntabwo ari bwo turi bushyire imbere. Ikibazo ni ubushobozi. Ubushobozi yaba ari mu bumenyi, ubushobozi yaba no mu kwigirira icyizere, self confidence. Kuko abandi ajya kuba yaba umunyamakuru umukuru, baba bita senior journalist, yaramaze kuva muri uyu mwuga, aragiye kwikorera muri biriya bigo yaba ari ibya leta, yaba ari ibyo abikorera, abashinzwe irebana n'itumanaho. Noneho ntabwo ibiganiro byose byari bya politiki, impaka za politiki. Ikindi bavuga ko urubuga rwa politiki no mu Rwanda rudafunguye, ubwo ni bya bindi n'ubundi bya sosiyete nk'uko twaza tubivuga. Neza, uzakora ibiganiro mpaka kuri politiki, uhuza nde nande, uhanganye abazahangana ni bande, uzabakura he? Tuzahora dutumira Frank Habineza na Mukabunane Christine, ari bo duhorana mu biganiro mpaka. So aho kugira ngo rero iki ubwo ntabwo ari ukubatumira ngo bahangane hagati yabo, ni ukubatumira wenda ngo bahangane n'abandi
mu bitekerezo bitanga
umutwe wa politiki uri ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ugiye gukora impaka za politiki ingingo zagushirana, wabura abatumirwa. Ikindi kandi ababikora, abayobora ibyo biganiro ni bande? Kuko ntabahari bafite ubwo buhanga, bisaba abanyamakuru bakuru. Abanyamakuru basazira muri mvuga ni bakeya rwose, gira ngo urabizi. Hanyuma aho kugira ngo rero igitangazamakuru gihombe, televiziyo ihombe, umuziki ugomba kubamo. Ikintu nyirabayazana kinini kiruta ibindi, Edi Rwema na Gonza ntekereza ko abyemera, ni ikibazo cy'amikoro muri uyu mwuga. Kuba amikoro ari make bituma abanyamakuru b'abahanga, abanyamakuru bifitiye icyizere bava muri umwuga yanga kuzakena, kandi nyamara Imana yari yaramuhaye ubwenge. Nta mpamvu yo kuba umuntu witangira ngo umwuga, kwitangira umwuga ukabaho gikene, oya, baragenda kandi nge ntabwo yambatera. So ubwo rero gukora content iremereye itari umupira, itari bya siporo, itari iby'umuziki, bisaba amafaranga, bisaba abanyamakuru benshi hirya no hino mu ntara, uzabahemba iki?
urumva niyo mpamvu rwose usanga umuziki ari mwinshi cyane, naho kuvuga ngo ni ugutinya gukoma rutenderi ntabwo ariyo mpamvu nyamukuru, ntabwo ariyo mpamvu nyamukuru, ariko byanarangiye sosiyete yacu muri rusange ubona nkaho yazinutswe amakuru cyangwa ibiganiro biyiremereye. No YouTube impamvu ziri gukorera amafaranga menshi cyane ni uko zibaho rimwe na rimwe ibiganiro byinshi biruhura nk'ikinyaho imwe YouTube channel y'umusore witwa Umurungi Sana yitwa Isimbi TV irarebwa cyane kubera ikiyibihe yiberaho entertainment, yiberaho ibintu bineza biruhura umutima. So nuko sosiyete yacu yubatse niba rero bari bakora icyegeranyo ari uko babibona bajya banabivuga bati sosiyete nuko yubatse boye kujya basesengura bahimba cyangwa bakumisha ku bintu bya kera ari byo bagenda bagarura nk'impamvu itangazamakuru mu Rwanda ritisanzuye.
Hanyuma Gonza wavugaga ko muri mu nzira zo kugerageza guhindura itegeko rireba itangazamakuru, ibyo mwifuza gukuramo ni ibihe, ni iki mwifuza kuzanamo gishya nibura bihe icyizere iryo tangazamakuru abanyamakuru nk'ibyo mutu Yesu yavugaga bigirira icyizere bumve ko bafite ubushobozi, nubwo kenshi na kenshi nk'uko yarabikomojeho ikibazo cy'amikoro kiba ingorabahizi kuri benshi.
Na abo turagira ku rwego rwo kuvugura itegeko ry'itangazamakuru abo no kuvugura politike ireba itangazamakuru rusange niyemezwa ubwo haramati bigatandukanye hapa amategeko yose ari bitangazamakuru azavugururwa. Ikintu cya mbere kijyanye n'ubushobozi ni politiki isaba yuko kubera ko twaganiriye n'abakora mu bitangazamakuru bose ku buryo bushoboka nuko izashyira umurongo yuko leta yashyiraho uburyo bwo gufasha itangazamakuru kujya ngo ritere imbere mu bushobozi yaba ubw'ubukungu cyangwa n'ubumenyi, icyo bita incentives. Nuko leta izi nibyemera nyine nibica mu nama ya minisitiri bakabyemera bizagomba gushakisha uburyo kugira ngo itangazamakuru ibone ubwo bushobozi Oswald arimo kuvuga. Icya kabiri ni uko itangazamakuru ryigenzura. Muri iyi minsi bigaragara yuko urwego rushinzwe kugenzura abanyamakuru rufite intege nkeya, ariko hakazamo n'ikibazo batangiye mvuga ubundi umunyamakuru ninde. Mu bintu bigomba gusobanuka ni uko umunyamakuru kubera ko hagiye habaho tekinoloji yahinduye ibintu byinshi bisaba yuko politiki n'amategeko agenga itangazamakuru nayo yajyana n'iki. Ikindi of course kijyanye no kwemerera kureba ishoramari ukuntu ryaza mu itangazamakuru, kubera ko kugira ngo itangazamakuru rinakore neza hari ikintu cy'ingenzi Oswald yavuze cyo kubura abatumirwa. Ubundi aho dutandukane n'ibigo byo mu karere ntabwo tugira isoko rya politiki. Politiki mu Rwanda ukuntu iteye iyo bita consensus ibintu byo kumvikanaho bituma yuko abanyapolitike na incentive nimwe cyangwa na bashake nabo bafite bwo gukoresha itangazamakuru. So igihe badashaka gukoresha itangazamakuru kubera ko baba bazi ko n'ubundi imyanya bazayibona baba babyumvikaniyeho muri za forumu zabo iryo soko ridahari. So hakeneye ubundi buryo w'itangazamakuru watuma hazamo ishoramari cyane cyane biturutse hanze y'igihugu ariko rijyanye na creatives. Ukuntu niyo entertainment bavuze y'ama YouTube ya Isimbi n'iki ishobora kugurishwa hanze y'u Rwanda ibikoze mu buryo bwiza ku buryo yazanamo amafaranga atubuse iganahemba abakora itangazamakuru. Dufite icyizere yuko nubwo nabyo byatinze kubera ko yarahagiye mu kwa 12 tukaba tugeze mu kwa 5 batarayemeza. Akenshi akunda kuza bureaucracy nazo zitajya zifasha mu iterambere ry'itangazamakuru.
Urakoze cyane Gonzaga Muganwa. Kuri telefoni reka twakire abandi batumirwa nako abandi bakunze ibijwi rya Amerika. Gaddafi wirwe neza
ko cyane niriwe mwesha makuru
uri hehe?
Ni muri Kenya.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Je navuga ni igitekerezo mfise. Igitekerezo mfise navuga ko icyo cyegeranyo cyatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ntawe uvuga ngo agiharire kubera hatangwa ibyegeranyo byinshi nk'akaro hakoro hariya batanga icyegeranyo bakavuga bati igihugu cy'u Rwanda kirimo isuku ryinshi kikaza mu myanya ya mbere ku isi ko ku isuku ari cya mbere cyangwa mu myanya ya hafi kuko iyo batangije ibyegeranyo ntibaharire yuko aho bababeshe mugageze kwitangaza makuru kwa tabwisanzure bari bakavuga ko aho ba babuze nabi ahubwo muri shoko rero bakwiye kugerageza batanga ubwisanzure ku binyamakuru ndetse no kwa ma YouTube channel nayo bayareke nayo agira ubwisanzure bukwiye nk'akaronga ha muri Kenya ugeranije no mu Rwanda ha muri Kenya hari ubwisanzure bukomeye cyane aho usanga ama hari ama ayo ma channel yo kuri YouTube usanga mbere anakesha nanegwa n'ibyo bitakora leta ibyo ko bitagenda neza ariko ntibagira ingaruka bibagira ntagira ubwo busanga bakitsa gukata n'ubwo babagira
urakoze cyane
barakwiye kugera kujya kujya u Rwanda rivo ruri imbere mu bihugu bikiso ku muri Afrika ndetse no ku isi nibarekerwe imbere no mu bijanye n'ikwisanzura n'ibyo kwisanzura mu kutangaza makuru
urakoze cyane Gaddafi
ikiracho no vuga ubumenyi abamenyesha ko barabufite nibyo bintu byo mu buhinga barabishoboye ahubwo ni abahungu gwisanzure umugabo ukore neza
urakoze cyane reka dufate na nitanga Simo wiriwe neza nitanga uranyuva uri hehe ikibazo cyawe masegonda make cyane
murakoze nagira ngo usabye ari ko moje avuga ngo nuko ko nibyo ngo nitanga no kuri mu Rwanda urebye ibintu bikoresha imiziki n'imini n'imikino ariko nanone nibuka kwitanga zimwe mu bakoze mu Rwanda impamvu y'ibyo byose nitereza ko ngiye waruko wenda ni bari kavuga ati urubyiruko rwo mu Rwanda n'ubwo byinshi kandi urubyiruko rukunda imikino na entertainment rukavuga ati wenda nibo benshi bakurikira itangaza bakoro kaba ari bo twitaho cyane kuruta uko twakwita kuri politiki hanyuma nanone ku bijyanye na politiki icyo navuga cyo ni uko ibitangazamakuru ridakora politiki cyane ni impamvu navuga ko ari impamvu wenda yuko ritaragira ubwigenge cyane mu buryo bwe bw'amikoro mu buryo bw'amikoro kuko ntago waba uri gutangazamakuru ubona ikigo kizaza ngo kiguhe uburyo bw'imikorere ndavuga nk'uburyo bwo kwamamaza ari ikigo gikomeye nka sosiyete za telekomunikasiyo wenda cyangwa sosiyete zindi zikomeye ngo zo zikwe bintu by'isoko nurangiza ngo ujye kuri neza ntabwo byakunda rero niteza ko kuba ritarabyigerageza na kubizana harimo n'ikibazo cy'ubukungu kuba itangazamakuru itaragira amafaranga ku buryo buhagije ngo ryigenge itangazamakuru rizi ko nta gihombo rizategeramo niteza ko ikibazo cy'ubukungu nacyo gikirimo
urakoze cyane nitanga Simo bwana mutuye Yesu kuri iki kibazo cya Gaddafi Goodman aragira ati iyo bavuze ko u Rwanda ari urwa mbere mu isuku ngo mubisamira hejuru ariko bavuga ko mukanda bizitangaza makuru mugatungurwa ngo mugerageze
yibagiye nuko yibagiye gushyira uko banavuga ko u Rwanda rutekanye ari u Rwanda mu gutekana muri Afrika kuri iki kirebana n'itangazo bakuru Edi Rwema nabwo niba badukurikiye neza nasanze nagiye muza na Gonzaga niba badukurikiye neza ntabwo twavuze ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazo bakuru ahantu twajye tunenga ni ibyo Reporters Without Borders ishingiraho ivuga yuko ntabwo kuko rwose na uko sosiyete yacu yubatse twibagirwe n'iby'itangazamakuru abaturage ubwabo ntabwo bisanzura mu gutanga ibitekerezo ibaze umunyarwanda ubaze uti ugiye he ati sinzi aho ngiye imbere aho
sinzi uwo twavuganaga uwo twavuganaga mu kanya
hakiyongeraho ko noneho dufite n'ubundi abayobozi sinzi niba ari uko igihugu kiki aribwo kirimo gutera imbere ugasanga umuntu wabaye niba ari meya cyangwa gitifu akumva ko ari umuntu wazamutse hejuru kugeza ubwo abuze abaturage bo mu murenge we kuvugisha itangazamakuru ibyo bintu birahari Reporters Without Borders ubwo ntabwo ijya ibivuga ko hari abayobozi b'inzego z'ibanze bagenda ku baturage kugenda ku muntu ngira ngo icyo kinyarwanda urakize bakagenda ku muntu ngo kuko yavuganye n'itangazamakuru kuko yagaragaje ibitagenda mu murenge ugasanga rwose bamumimye amazi n'umuriro baramuhahanye kubera ko ngo avugishe itangazamakuru ibyo bintu turabifite ntabwo twigeze tuvuga yuko mu Rwanda hari ubwisanzure buruta
ubwo muri Kenya oya nabonye Tanzania yo yera natumba giho imyanya mirongo ine niba ari 8 niba ari 6 urumva so uko bihagaze rwose hakeneye gushyirwamo imbaraga nyinshi hakeneye kwigishwa ariko nanone society uko yubatse fabric ya society ntabwo uyihindura umunsi umwe kuri iriya mpamvu u Rwanda rwagendaga rutera uko umwaka washiraga undi ugataha wabonaga iri ifite ishingiro ariko gusubira inyuma imyaka 6 mu mwaka umwe gusa aho niho twananiwe gusobanukirwa
ahubwo
twabuze yuko
Oswald hari ushobora kuvuga ko uko iyo societe imeze ubu ngubu mwebwe itangazamakuru nimwe mwabigizemo uruhare kubamenyereza ibintu byoroshye ntimubamenyereze ko mugomba gukora inkuru zicukumbuye inkuru zikomeye inkuru zifite ubushakashatsi ko ari byo bamaze kumenyera noneho iyo mubazanyeho ibindi kwa kundi wavugaga ngo umunyamakuru yanditse kuri president nyuma rubanda bari bagiye kumuhitana nuko ariko mwabibamenyereje abavuga gutyo bo mubabwira iki
kiriya gihe itangazamakuru navuga ryandika ryanavunaguma yari kongezwa undi uribuka umuseso uribuka umuvugizi usibye ko byo byagiye muri 2010 so guhera icyo gihe rero haje urubyiruko hagerwaho radio cyane ibitangazamakuru byandika bitangira kugabanya imbaraga hanyuma haza internet ige.com cyavutse za 2007 cyangwa 2008 ndibuka nigaga muri kaminuza bitangira gukundwa kandi cyo ni ikinyamakuru navuga yuko kidashobora kwandika kinenga ubutegetsi so noneho bigenda biza gutyo societe yose yizanyeho ibintu biremereye ibintu bivuna mu mutwe akenshi ubona batabyitayeho ariko nanone tukagira cya kibazo cyaba batumirwa societe yacu ifite politiki cyangwa demokarasi ngo y'ubwumvikane aho ngaho kugira ngo ubone abantu baza kudebatinga kuri politiki biragora mu gihe kuri football uzabona umuntu ufana Arsenal ahanganye n'ufana Man U uzabona abareyo bahanganye n'abakivu bahanganye n'abater kandi ibyo nabyo biraturuhura so ahubwo abakeneye gutanga ubutumwa koko bukeneye kwigisha abaturage bajya baboneraho bagacisha muri ibyo biganiro bya football byaryoshye niba bashaka kwigisha sosiyete bakigishiriza aho ngaho nkanjye ngewe nkora ikiganiro cya politiki nakomeza
wenda reka nkubaza kandi gatoya umuntu utwandikiye ku rubuga rwa ku mboga zacu ana yagize ati ko abanyarwanda baryoherwa no kuvuga politike z'ibindi bihugu ariko byajya kuri politike y'igihugu cyabo noneho bakaba aribwo bagira ubwoba bakumva ko bikomereye cyangwa se bitaruhura ababumva
ya mateka twavugaga genocide yakorewe abatutsi uko yateguwe mu buryo nyine bwa politiki abayobozi bariho politiki bagiye bashyiraho izo nzu zagendaga zitegura genocide kugera iba na nyuma yawe ibikomere biracyari bibisi ntabwo byaryoha cyane kuvuga kuri politiki yo mu Rwanda yisanzuye pe abantu bashobora kuba banabikunda ariko bakabiganira biherereye hari umuprofeseri umwe watubwiye ukuntu yari arimo gusangira n'abagabo babiri umwe avuka mu muryango wagize uruhare muri genocide kandi uwo muryango nyine bishe mu muryango wo wundi basangiraga noneho basangiraga avuka mu mahanga ukabona baraganira baseka baryohewe wahundi wagize uruhare muri genocide agiye kwihagarika usigaye ahita yongorera wa umunyamahanga ibyo bakoze aramubwira atari kuceceke noneho aho ndagarutse ahita abirabura abivuze bose bahita bavuga kuri aya meza baramucika baragenda bombi ni ukuvuga ngo ari ukuntu abantu bibanira mu buryo bw'urumamo kubivuga ku buryo bweruye rero edirwema biragoye tujye tuvugisha ukuri
urakoze cyane Oswald Mutuye Yezu reka dufate umukunzi w'ijwi ry'Amerika banyuma Bahati wiriwe neza
yego
uri hehe
mu majyaruguru mu karere ka Rwindu umurenge wa Rusiga
ni ikibazo cyawe masegonda make cyane
igitekerezo ngewe iriya ripoti nge ndemeranye na ijana ku ijana iriya ripoti ndemeranye na ijana ku ijana
uremera
abantu bayikoze n'abahanga cyane aba barebye kure baracukumbuye inguni zose
kuri wowe ubona ubwisanzure ntabwo hari mu Rwanda bw'itangazamakuru
kuko hari amakuru nyine tutumva. Hari amakuru tutumva kandi muri radio z'imbere mu gihugu, kandi nakumva radio hanze numva rwose mu gitondo nka saa kumi n'ebyiri n'igice cya saa kumi n'imwe n'igice numva ndayumvishije.
Urashaka kuvuga amaradiyo mpuzamahanga nk'Ijwi rya Amerika aribyo ivuga ariko mu Rwanda badashobora kuvuga?
Yes, abantu bose barabizi kuko Ijwi rya Amerika mu gitondo babasize hari igihe natwe dukora debayerega nk'iyose niyo turi kumwe tukaganira ati amakuru bimeze bite, murabizi ikintu cya mbere ni amakuru. Ahubwo Oswari Binagonzaga bahagarariye wenda nk'ibitangazamakuru byo mu Rwanda nibakore improve barebe yuko amanota yazamuka muri East Africa natwe tukabarenga, ikintu cy'ubwo tukakikuramo bakaduhereza amakuru nta kuboga.
Gonzaga gerageza usubize Bahati mu masegonda make cyane, ikiganiro ndabona kihuse cyane, isaha iranyarutse.
Ibyo Bahati avuze na Gaddafi yigeze kuvuga ntabwo birumvikana, ntabwo twakwemera raporo zivuga ibyiza izivuga nabi tukazanga, ahubwo tugomba kureba ibibazo nyabyo ni ibihe. Ikibazo gihari iyi raporo ntabwo ivuga ikibazo nyacyo, aho ivuga ibindi bintu bitandukanye. Ariko ibyo Bahati avuze mu kanya ko ari amakuru batumva mu binyamakuru byo mu Rwanda ariko bakayumva hanze, ikintu gishoboza gikomeye cyane. Niyo ugeze kuvuga uruhare rw'ita rw'abanyamakuru nkatwe kugira ngo dutinyure iyo sosiyete, iyo nshingano ni iyacu iri mu itangazamakuru, ariko biragaragara kuko ntabwo twayikozeho bihagije. Nso ni ikintu gikenewe ariko bizajyana nuko na politiki y'igihugu izagenda ihinduka, niba consensus politics niza nigere igihe ikarangira nabyo byashobora guhinduka. Ikindi kijyanye nuko cyane cyane inkuru zicukumbuye ibyo nubwo haba hari ubushake akenshi bijyanye na bijyanye n'ubushobozi na mikoro yaba ay'ubukungu cyangwa yaba n'ubumenyi, kandi ibyo ngibyo ni ibintu twagerageje guteza imbere, ariko amikoro ntiyabaho ahagije kirekire. Ni ikintu abashori mu itangazamakuru isoko rirahari, amakuru arahari. Nk'urugero abadepite muri iyi minsi hari komisiyo ishinzwe kugenzura mutungo wa leta, ariko urebye iriya raporo bibanda ku bubazi butoya cyane, kandi tuba tuzi yuko hari ahanyerezwa amafaranga menshi cyane, ariko utazumva inteko yavuzeho, utazumva umugenzi w'imari ya leta muri raporo, utazumva icyo kigo cyangwa iyo minisiteri bayanditse bayikozeho iperereza. Ni ukuvuga hari gap ikomeye cyane.
Ikibazo ntikiri mu itangazamakuru gusa,
ntabwo kiri mu itangazamakuru gusa, kiri mu gihugu muri rusange, kubera ko itangazamakuru rikomoka muri sosiyete nyarwanda naho dukura ubushobozi. Ikindi Bahati nawe kugira ngo nawe abaturage bazafashe itangazamakuru nawe bagomba kumenya yuko akenshi itangazamakuru dutanga aba ari ubuntu. Umunyamakuru umuturage yumva radiyo asomeye ajya kuri interineti agasoma itangazamakuru, ariko nta kiguzi na kimwe kiba cyavuyeho. Turifuza yuko nibura nabo sosiyete yafasha kugira ngo nabo bafashe itangazamakuru kugira abemo kishobora, kubera ko deba nyinshi ziba wumva ari hagati y'abanyamakuru na leta. Ariko ubwisanzure w'itangazamakuru ubundi bugenewe nde? Itangazamakuru rigize ubwisanzure ubyungukiramo n'umuturage na sosiyete muri rusange, nayo sosiyete na sosiyete igomba kujyamo uruhare. Na wa munyamakuru wagize ibibazo ahubwo bakamurwana kugira ngo bamwamagane, bakamenya yuko nibura bemere principe yuko ubwisanzure bugomba kubaho.
Urakoze cyane Gonzaga muganwa, ngira ngo tuzashaka igice cya kabiri cy'iki kiganiro kuko kirihuse. Nagira ngo ngushimire cyane Gonzaga, umuganwa umunyamakuru kaba n'umusesenguzi mu Rwanda. Wakoze cyane.
Nawe mwakoze cyane n'abaturage batukurikiye, turabashimiye cyane.
Oswald Mutuyeyezu, umunyamakuru wa radio na televiziyo DC nawe mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye.
Ya nanyo nabashimiye kwa mwanyizeye ko ntabishye ikiganiro cyanyu, nuko mukantumira Edirweva.
Urakoze cyane naho ubutaha. Dushimire injeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha, niwe wegeranyije kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.